kivunaanyizibwa kugezwa munda mu ggwanga Uganda. Ekya Uganda National Examination Board UNEBU kivudde ne kikakasa nti ebigezo by'abayizi 35 balambira abatuula ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde ku ssomero lya Lushebo Primary School wali mu Gombola ye Ruhunje mu disitulikiti ye Kabale byasaziddwa mu luvannyuma lw'okukizuula nti bano baali beetobesema okukopa ebigezo okusinziira ku mwogezi w'ekitongole Jennifer Kalule akasizza ensonga eno era n'abakubiriza inti kekasera baddemu olusoma luno omwaka 2026 basobole okutuula ebigezo era alabudde n'abayizi bonna obutyotobekanga mu kukopa bigezo kubanga ebivaamu teibeerangako birungi.
The results were cancelled because there was overwhelming evidence that the learners were involved in examination malpractice. To encourage them to repeat, because there is no option, because we use script evidence. They were brought here, they were shown their scripts, and there was evidence that we had been involved in examination malpractice. They felt that they could not defend themselves any other way out. They had no way out. So their results were cancelled. And they were given that deposit literature, the HM, the school authority, the district authority were given that ruling. The learners are aware that you should not get involved in malpractice.